isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna uba isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa amakamera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule
ethola ukuthi nanoma nosikabopha ekimi nawubani ashila bonke futhi akuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo ethola ukuthi lanoba nosikabopha ekimi nawubani ashila bonke futhi akuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo
Sipera, wangi sugela, nalutotela, sukusitela, boni se buena, noni tusuela, burkanja songena, basela ngopeda, ankoli sipera, wangi sugela, nalutotela, sukusitela, boni se buena, noni tusuela. Uchavagana, useboni maleni nina pati si pare ne polo. Areni mtele lama, kutala buzujwa, tumtano se pule ne kolo. Anangu chavagana, useboni maleni nina pati si pare ne polo. Areni mtele lama, kutala buzujwa, tumtano se pule ne kolo.